sanagari suri ilaiki mabusara heshima na hisani
ananienzi hata kwenye ngumu ali tupanga ngani hata kwa daga na ugali
oh mashallah penzi la mama kwa mwanawe tena la kipekee
tena dika baby mkubebe mgongoni ulale
matatizo day day by day matatizo hayakomi
matatizo day day by day matatizo hayakomi
Matatizo hayakomi.